Ngobuhla unya olunjena mfana wam uyapi
uyalini ntaba
uyapi
uyenga njimahlatanya mike
Ngobuhla unya olunjena mfana wam uyapi
uyalini ntaba uyabu
Shoot!